Ekitongole kyensi yonna ekyebyobulamu ki World Health Organization kirangiridde nti bannansi okwetoloola Africa balina okubeera abeegendereza n'okusinga owamayuga ayita ku lutindo olw'ekirwadde ky'Ebola ekyongedde okuwanika amatanga sinde yayiriyiri bw'ogeraageranya ne babadde bakirowooza. Abantu abali okumpi newe abawulisa ekirwadde kino naddala mu ggwanga erya Congo, World Health Organization yebalabudde nti tebabiteekamu okunaanya kubanga ekirwadde kino kifuuse nnamulanda n'okkira amabwabwa. Ekirwadde kino kigambibwa nti kyakatta abantu abawerera ddala 136 mu ggwanga lya Congo, naye nga kitegeerekese nti mu kiseera kino abantu abawerera ddala 514 be balina obulwadde buno. Omuntu omu ye yakafa wano mu ggwanga Uganda obulwadde buno era nga kigambibwa nti yabadde munnansi w'eggwanga erya Congo. Gavumenti y'eggwanga Uganda yalangiridde nti ekirwadde kino kya bulabe era bannansi ne bawa amagezi okubeera abeegendereza naddala ku kirwadde kino okwewala okusikaŋŋana mu mikono, okwatagana mu ngalo, okwewa obufuwa, era yabawadde amagezi nti banaabe baddemu banaabe bwe kiba kisoboka banaabe era banaabe. Wali mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo abaayo balaze obunkenke bwe baliko mu kiseera kino nga n'amawanga nga Rwanda ensalo zaayo yamaze dda zitangira okwewala abayinza okuyingira ne batwala nabe.